Ono kinsa wafuru menalo Nye Neba wanakona jikona nalo Nye It's been a long time, a long time Nye sikula bako Sitakula bako Nye waka kwetu chachamba woko Nete sanyo waka Tochusa namba Olimwe chama Katonga sasinda Kono vye mugamba Tuale mensunga
Nyawe na sebi gambo vo Nalina kumeja majo Wala